This is an MUT Radio podcast.
But joining us now on the Chit Chat episode 2, we have Mr. Ulumkile Zinyanga, Okamgala Pagwa Nawe Opopile podcast. Mister, how are you? Siyaphila fethu, siyazi ukuthi na ubuya kwishoot kade uyoshoot. Hambe kahle what?
I come back as always, you know, for the conversation, you want to see Tanda.
Ah, siyabonga kakhulu mfethu. But ngifuna nje ukuthi na before singene ekuthenini sikhulume nawe uPopile namanye ke ma business adventures owenzayo. I want to know ukuthi na uLumkile Zinyanga uqhamuka kuphi and futhi why yini emthatha yazi yambeka la khona?
Eh ukuthi nami yabona kahle nje ngesomthetho bakhe liqinise. Hey, umuntu hayi ngithumuntu sasazi ukuthi uphuma kuphi nendawo kozi ngiphuma endaweni eningi kakhulu. Ngazalelwa khona la eThekwini kodwa ngahamba noma wami ngafike ngakhulela eMzimkhulu. Hlalile nje mhlawumbe eMzimkhulu boma 8 to 9 years. Ngamuva futhi ngaye eGreaton kwamaphumulo nakhona ila ngiqede khona i-high school yami. Then ngamuva to PMB futhi nakhona. Zonke lezi ndawo ngihlale almost isikhathi esicishe silingana.
Nah, fethu balekelane endaweni eningi kanje.
Sayini lo nje yabona and growing up ke nanokubona ke izinto eziningi engicabanga vele ukuthi khona vele kungilidele nala manje.
Yeah, so ungena kanjani ke kulomkhakha before size sikhulume nge podcast yakho nje. I want to know ukuthi na kahle what is the inspiration or what is it that actually made you ukuthi ungene kule nto ye podcasting?
Umuntu yaqala ngisofa esikoleni ngesomthetho because in 2018 I was part of the chairperson of the house committee yabo kwi-rest.
Oh yeah.
And the business laliqala ke nakumina ke at that time yabo, it was kicking in and lapho bengijwayele ukuhost ama talks where we just speak nje student kube ngathi siya debate of some sort where I'm sharing engabona hey, yazi lento I like this yabo. I like this then emva kwalokho sasa running company where we were just presenting sikhuluma about positive mindset because sasibiza ngayi positive mindset gathering yabo khona ekhempasini futhi PMB nakhona futhi we pushing and langena kakhulu ke business manje because we had to like search for more things nje esizokhuluma nangazo nathi and invite people ngaqala ke manje ngaba interested kakhulu kuyona as an IT student because bringe the IT lesikoleni IT and marketing.
Nice. Yeah. So nawe uPopile podcast. Tell us now the idea behind, the brain behind, and also what does it represent?
InawuPopile nje kahle futhi engangitshela ngayo ukuthi it represents positivity ngesomthetho yabo because the reason vele ngize ngiyiqala I wanted to tell stories yabona and zingashiwo futhi mina kodwa zishiwo abantu abaningi futhi of how they overcome izinto to become who they are because ijourney vele injalo yabo ijourney nje there's no way you're not gonna face challenges yabo if you wanna improve even kwawena as a person you have to grow. And asikuboni lokho thina kakhulu because i-mainstream media doesn't preach that much about into enjenganaleyo. That's why uthola ukuthi even people abakuma-businesses who are pushing bancane than people abahamba nje with the norm standard of life.
Oh yeah. So now nawe uPopile we want to know now Jenna, what kind of a content are you more focused on, the inspirational content or also we as faka izinto eziningi that has to do with impilo nje as general?
Yeah, I have faka izinto eziningi because even nanabantu that I host abantu who are doing izinto ezahlukene and also like do even what in ama film. It's not only podcast esiyenzayo, as much as the podcast kuyinto that we do kakhulu because amavidi amaningi vela why podcast. Kodwa we also do amafilimu sinawo namafilimu akhona kuyona ilento zani channel because inawe uPopile Studios ngesomthetho.
Yeah.
Kodwa ke then inawe uPopile podcast ngaphakathi then amafilimu, ama talks, and we still wanna tell more stories ngesomthetho. Kuseningi nje kakhulu okusenza.
Mr. Lumkile wakazinyanga okhamuka laphana nawe uPopile Studios khuluma kakhulu ngalaphana nawe uPopile podcast. We know a podcast Mr. ukuthi a podcast seemingly it is taking over it is taking over a podcast. So yeah. Tell us now ukuthi na like did you dream yourself owning a podcast someday? Noma ubonile ukuthi azokuthi there is an opportunity kahle kahle that represent or presents itself kumina. Let me just take it.
Yeah. Ukuthi phela yabo because nami ngesomthetho ngiqala nami ukubona ukuthi i-podcast into esingayenza. I think kwakula kuma 2018 and angivele manje umuntu bese sesha and I was seeing i-video of omethi yabo i-podcast in Chile.
Yeah.
Ngiyithanda leya nto ukuthi yazi ukuthi bayenza mnani noma i-quality ngekho ngako nanabantu futhi mhlawumbe ngekho abantu aba-interested kakhulu because you know abantu into ecucwayo ukuthi bengasiyinto abantu kahlahle bebekwazi ukuthi bayenze nje online yabo.
Yeah.
Bibukwa yilabo bantu ngempela owa like searching ngempela and bona they were making it funny nathi nje silokhu ibuka kancane and improve until in 2020 because the podcast ngiyiqale ngesomthetho in 2020 I think it
yeah.
was yeah idea yona fika la ko 2019 kodwa nje we implemented the first podcast ngengayiposta ethi kwako 2020 kanje and I was shooting lapho ngisebenzisa equipment yabanye abantu nami yabo ngangishutha ngeschedule yabo kakhulu lethi wathi ngikhiphanga ama video mangaka at the start and nane movie yami ke because ngimuve ukusuka ema respect in 2019 nakhona kuphela.
Yeah.
2020 nje iwona ongiqalele la lento zane eThekwini and yonke into bekusamele ngiyiqale afresh get more equipment nanabantu nje abasazongishutha.
You spoke about being like interested kuma conversation back usese skoleni use lokhu zani say SRC so nontuthuko ngicabanga lento as a lifestyle yakhe vele and then ubonile ukuthi let me just open something or let me just establish le platform ezongivumela to be myself and actually speak nabantu abanye futhi abazong encourage now there are always challenges Mr. Lumkile uma wenza zonke lezi zinto there are always challenges azolokhu ukubamba. We wanna know maybe there is someone out there obona ukuthi azokuthini I can actually like sit nabantu phansi sikhulume sixoxe but indaba ye podcasting ukuyivula ukuyiqala and all that what were the challenges man and ukwaze kanjani ukuba overcome
hey yabo nje I challenge enkulu ethu yabo equipment nanokuthi because uma ukuthi ngesomthetho you don't own any equipment kuba inkinga yabo to be consistent because manje you always have to check someone ishedule yakhe yabo nami iyona into engihlale phansi ngayi realize ukuthi asin let me push the company because bengivele ngipush the company IT ngayiregister in 2018 and let me push the company ukuze le company kube yiyona ezokwazi ukuthi at least uma ithenga equipment because vele nayo kwi-photography nakhona kwi-IT space nje ama web yonke into and ama-customer yangena khona so ngabuy equipment and yena uBopile vele isebenzisa yona i-equipment so iyona challenge-ke because ngimile lapho ngime I think almost 2 years yabo ngizama ukuhlanganisa i-equipment from u-2020 because in 2020 ngakhipha 3 episodes and nakhona ngashutha mhlawumbe la ngagcina ku-March because i-COVID ishaya nje aba couldn't move yabona sesikoleni abantu ababenza basasele esikoleni they couldn't do anything nabo so yamake waphela u-2020 no-2021 futhi waqala because ngize ngaqala ukuphusha nje kahle in 2022 la 2022 last year ngobo August la bese ngikwazi ukuthi manje ngise at least nge-equipment yami ngiyakwazi ke manje ngempela to explore and nanokumitha abantu ke nami ke vera mkhona speak because ema respect bengibazi vele abantu kodwa eThekwini bengingazi umuntu at all so bekumele ngiyifake kuleso space yabo to meet these people and nakhona ke kwenzeka ke because vele conversation mina into vele that I always have with people ngisho abantu engingabazi sometimes umuntu sohlangana and we speak for hours but nje so many things then isihlukana yabo so ngoba indlela vele engakhula ngayo nami having experience ama background ashukene behlezi yonke indawo kumele ngi-adjust yabo to ukuze ngifane nawo umuntu waleyo ndawo so a lot of research bekumele ngihlezi ngiyenza ngaso sonke isikhathi.
Oh yeah, we know kutena now there is imali that is involved
yeah.
now we podcast.
Yeah.
So I want to know kutena like Was it hard if njengamanje sewuyenza leyo nto ukuthi na isimonetizewe i-podcast yakho, there are actually ama advertisers now afuna ukuzo-advertiser kwi-podcast yakho, sewuhamba ibanga elingakanani ke now masibuka lezo zinto ekanjalo?
Hayi, khona kufana yabo ukuthi phela ukuthi ngesomthetho yabo, when it comes to u-YouTube, u-YouTube awufani nalawa amanye ama-platform yabo. Uma ukuthi uphusha wona ngempela, you have to work ngale ndlela ukuthi ngempela to be recognized, because i-podcast ayikakafani nasegoli la uma sokhuluma iqiniso yabo, because egoli they have the numbers, they have everything. So ngathiwa yabo, even nami nje if I were to relocate egoli, izinto engasheshe zithi, because vele wonke umuntu uyayenza le nto nje, supporting one another. La eThekwini kusaningi kakhulu ukuhlukana yabo, so wonke umuntu kufuneka isebenzele yena ukuthi azakwazi ukuthi a-reach lapho, because i-reach yakhona ayiqhamuki kakalula ngaleyo ndlela, because namanje i-monetization yakhona you need 1,000 subscribers na 4,000 hours.
Yeah.
Then you'll be monetized. Ukuthi I work with abantu vele-ke manje wa already monetized, and ngiyabona nami ukuthi okay, they are making a lot of money, and nami that's why manje I'm pushing ngayo yonke indlela ukuthi umuntu uhlezi kukhona something ehlezi ikhona yona ephejini ezokwenza ukuthi nani abantu bahlale, because iyona nto ebalulekile ngesomthetho to have an audience that engage, because uthotha omunye umuntu unawo ama-subscribers kodwa ama-watch hours awekho, mancane kakhulu, ngenxa yokuthi uyabathola abantu kodwa babuka 10 seconds, they are not interested futhi kwi-content. Yebo, iyona into ebalulekile to reach those people othi bona aba-interested ngampela, because bona they watch longer and bayashara futhi most of the time, okuyiyona-ke into e-growing movement.
Yo, hayi, ngiyabona ngempela ukuthi na umningi umsebenzi owenziwayo la. Actually, I got an offer from one of the podcasters, Zalai Devin, not to go.
Offer.
He wanted me to be the presenter.
There's nothing particularly necessary to do a podcast, because the podcast is 4 hours max to end. It's something that you can jungle.
Ngithi mina kule podcaster FHU angazi ukuthi singenza kanjani. Maybe singenza mhlawumbe i-episode A1 sibone ukuthi ena ngiyafitha yini kulokhu, ngiyabona ngiyafitha, because I don't wanna find myself ngibe sengithi hey, I tried leyanto but yahluleka. Maybe let's have like a private session, yabona, la izoshutha khona ingalokhuzani, ingapublishwa, and be able to sit down.
Very phela woka shutwa kanjalo ngosomthetho. Ngokuthi my podcast yabo into enhle nge podcast, you can't do it in IT prototype.
Yeah.
Me demo, because manje uma wenza i demo ngabuye enza wedwa, noma kukhona umuntu you are already podcasting yabo, because the moment you start talking when you podcast already.
Oh yeah. I gabona ke viste. Now we want to know ukuthi na since nawe upopile podcast, nawe upopile studios and all that. Omunye ufuna ukwazi nami nje uhope lapha yana kade buzi indaba yemoti ukuthi na uyimonetizer. Yes, uyimonetizer kanjani podcast yakho? Ngicabanga ukuthi uzosiphendulile kulowo mbuzo lowo ukuthi na kumele bethi bepushe kakhulu nako YouTube engahlali engapost and all that. Nabantu abazohlala nje. So uyabuza ke omunye lapha yani ukuthi njengamanje, how do I keep the podcast yami interesting? Like what are kind of ama topics that I need to cover? Uyabuza nangu Thando Lwethu lapha yani Urban Life.
I think ngesomthetho umbuzo kanjalo uma ngathiwa nje awu-answerisha mina ngeke uze ube fair mhlampe even nakuyena, because sami ngathotha ukuthi i-answer yakhe yena leyo yabo, because
yeah.
Interested in doing anything that some says that we podcast the podcast I see on the band to about it must be podcasting. I know my YouTube content, because you will find which there are people about interested in your name who are born, which the more ever elements and a sugar cool, the more nakone by interesting, because sitting work industry but yena agafaka lento vele la interested ngayo, because most of the time ivele impilo imdrive kakhulu kule interest anayo. So it's easy to find ama guests, it's easy to find abantu kwabona mhlawumbe abangagcina sebesebenzisana naye uma ukuthi udinga i-co-host. ungazi ukuthi ufuna ukuyojaha into ongekho kuyona because you will end up yabona ugcinisa ungasenayo ngisho nento ozoyisho nawo umuntu uma esezwa iconversation oza nayo kube kuyingasifield yakho
yo. That's profound.
Mm.
It's so important. Ukwazi ukuthi no interested kuyini thando lwethu lapha eben live and capitalize on that or work on that. Now, Mr. Lumkile, just one last question. So we know ukuthi there is a biggest podcast yeah, like South Africa nase Africa also masikhuluma ngo podcast and chill lapha yana ku MacGyver. Like where do you see yourself in the next 5 years to come as the podcast or as Ilokozana nawe Popile Studios?
Yeah, kumele vele uMagayiva vele sibe sizwetafuleni elilotsha.
Oh, yeah.
Kukuthi phela manje mina challenge yami ngesomthetho, I think nane-task, mhlampe lezizama ukuthi in-hand ayifani ngesomthetho, yabo. As much as we same space, because mina ngithethe kwini and itheku njengamanje, I don't see myself mhlampe kuthiwa khona enye indawo where engimningi khona more than itheku because I see the potential. Ingakho manje ngifuna ukuthi even kwakuyona ina Popile podcast, I wanna accommodate nabanye abantu manje asinje khona umuntu owazi ukuthi unayo into interesting mhlawumbe futhi unawo nanama guests angakwazi ukuthi aworganize. Ngifuna ukuthi bafike manje bashuthe sisiyipost umuntu uma ukuthi ufuna ukuyiposta kwelucky page then sizokhuluma mhlawumbe ngefee amonthly kodwa nakhona kuzoba yifee manageable ezokwenza ukuthi ukwazi ukuthi izinto imove because to build the industry, we need mhlampe la eThekwini. Ngoba mhlampe if we can have more than 1,000 on a podcast, I think singakwazi ukuthi industry lapho yakheke because sizokwazi ukuvakashelana futhi nakuthina and make sure ukuthi labantu vele abalandela wonke umuntu ngendlela yabo. Just like they're doing in Joburg, ukuthi bona they are ahead kuthina and my podcast network izokwenza ukuthi abantu ba engage more because we need to know wonke ama stories ngaso mthetho. That's why ngithi umuntu kufuneka enze lento interest yena because iyona into esingayazi yabo le interest yena iyona ukuthi club abantu ngeke baze bayi replicate futhi so kugudi ngale yondlela because sidinga ama podcast every corner ngaso mthetho.
Wonderful. Nawe uPopile Studios, nawe uPopile podcast, siyopopa guys. One day, siyopopa. Right on MUT. Says Popile fethu, cela usinike ama details nje ukuthi sixhumana kanjani nawe mase siyakudedela fethu.
Okay. Bye-bye. Ngoba phela yabo uma ngithi nawe uPopile fethu, mindset ngesonto.
Mindset.
Usukusona leso stake sokuthi you can see clearly into fethu uPopile already. Imali vele soy collector along the way yabo.
Dalela, sihamba ngamadola.
So abantu bethu bangangithola lapha kuFacebook sikhona kwinawe uPopile Studios. KuTikTok nakhona futhi nawe uPopile Studios. Instagram inawe _ uPopile. Kodwa nakhona noma bethayiphu nawe uPopile Studios na izovela nakhona on Twitter nakhona futhi ina uPopile Studios na LinkedIn futhi nakhona sikhona ina uPopile Studios then on YouTube inawe nje uPopile Studios lapha abantu ba subscribe nje yabona baba ba support abantu because iyona into esiyidingayo and izokwenza ukuthi yonke lama plans esinawo nathi akwazi ukuthi a fast track yabo kungabi into esalokhi kude because we have to attain this and this izokhula movement.
Siyabonga Mr. Lumkile, sikufisela konke okuhle sifisela khona mfethu sengathi nawe uPopile ngaqhubeka futhi iphophe kakhulu. Siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.